kati ndina abakyala mulimo gwenkola gwa kitiibwa y'ensonga lwaki nze ndi bwentyo njagadde nnyo sebo Wange